studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gagni kante do boggi jande ga palel hala mamadou sama segu jamwal sakrabe kediwe golleji kaldal kalangal timmi landinde wuteji député en wote do ndugal ngen yewtagol ndugal sariyaji di yewtagol nokkuji yogal talkuru kawral gal e ko nande mun en ngoni ndiyam mudi e ko kawra e do mudum lontinirde kalisi CFA eko e goddu mbien runde afrique yeltine fe les banques les de france donc en kebe cultivide dum do yata fe tiagal kuteji e padade yambere noel mbiendi gonda e mudun ka der mbé matta mbien ka medum matta ka fe le lumo mango bomako client be na famdi sanne magasin ngaji mbien e kanya butikaji di tawrede kulentreji kewdi e tawade fuf di goni sembe kabaruji amen hande bete alternaire noga etat le 2019 bismillah sakirabe golleji kaldal kalgal timmi alanke nyen le bamako do le mbien baldi sappo woni ko kejaabe en europe der e tiagal leedi malindi ben totondiri hakkilaji do ti allahji muudi leedi ndi yalla ben sifat datti dabreji nay na kuntena hore di ngoni landinde mbien do yawiri wuteji subagul député en yewtagol nugal seraji di e kanye wirfagul kejaabe mbien laamu le tateji leedi ndi fuf kanake leedi ndi ibrahim bokar keita huliti wide ko hawra do mudum ko fuf gollete kedana ko ni en Moussa Malle Sissoko e Aissata Diarra do fashitango Ousmane Diko
e wi jottinowo halaji o gonginali kawradi e do golleji di yo dagu nay non Sidigui Fa Konaté holliti do kabaru hertagol lamuji wote ngaji garoji e wattu jawni do fawarde e jewtogo nugu sariya meden wartigol denagu fawarde e lamu kany e jengigol golle kawral deere e derontinangal
le processus
dabare hertade lamorde fawarde e wote ngaji gondadi yo 2020 fanda yewtade nugu sare leedi meden non kana jawdu mi hebane fa deere e denagu du warta leendi anahani yambinde gondal kala yewtade dabareji yoga do kawra deere faade deerun tanangal le madidu ana hedi kana ke leedi meden o bami adika donude gonginali gadal difu yo wattuma ibrahim bogar ketan non dardi holliti ana hubinani haldude e malin kobe fu
ce forum
obatu latima le leedi ankaku mi bami adlu wadde kala ko wawi latade yalla leedi mendi ana hewta hore mum sabe gonginali gadaddi ana hakkani donnede
soto appliqué
gal kaldal kala non to tiagal di region ngaji cercle farde communaji kanye e le ambassade ngaji meden gonginali kawrade dum dum di ana kani jenginede le wattu e le ko lam ko be mbi
ana ele ko hawra e do mudun ko ju inde ele ko warata ko mbien goldirde humaninde golleji mbien kumtangol hore e mbien datti dabareji di kadima en ngal do karutal kuliti wide yimbe le kertabe kalfunte de do goldirde kedanna ko nuhun samake goto e kadima en o do batu halni aissata jara e do fashitango usman diko
yo gollirgal koyfungal ngeyngal golle fawarde e ngal bilataake wonata li hawjinde kanaki leedi men fatindina dun no hani warede yubbina golleji gonginali kawradi le kaldal kalangal di gonginali gadaadi non yo tabare golle non jenginde di kani latade ardinteedi heedi gouvernement ndagu junne fi dabare mudun du ana joki hendu yewtade ko ay mamdude majjun heedi de do fedde golle mudun no andadi ania golle politika fa warde sardi woteji gondadi di non
kala njide bedra famu mbiyan nan bawi nawtoradi bembal whatsapp si jotamani numero 76 62 88 50 via mum mbudu yabatake mudu 37 321 kultama wide barkan mbiyan masim bini tirusi an chapan taton etaton le jam noga e go lewru december der region muti e le communique mabbe kabitibe en leydi france collectivité yo e le imadraji fewde e d'accordé wotere gondo der laddi der nobe mbi fi kaborde kewde njitama gendarme en didon dun jeyabe leydi mali gonnobe juude be do tirusi en wara jonte yoga njopitama fa hande bangal kabaruji di buudi eko lonti ben lontan buudi sefa ben gedu leede runde afrique gonde le banque france yaltinte do mbiyan kabaruji di kanakobe leede france emmanuel macron e cote d'ivoire alassane dramane ouattara martini kumpa cakite yonterande ngal do kawtal signinangal to abidjan tun fudan golleede e le mbiyan le hitande 2020 der leede jetti hirnande runde afrique kanon o do kalisu o sindete e eru kedanako mbiyan hebani en adama Adama Amadou Haydara e Dofas Tango Ousmane Diko
Golo wayli tagol kaalise ana sengodi e gede didi golleji Adam Founi yo tosugol kontu dedede de banque français fawarde du e jabe français wombe le BCAO bedu garan itede deede jetti hirnanga Afrique Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Guinée Bissau Mali Niger Sénégal fawarde Togo telan golli didde e trésor deede français fawarde banque mudum yo kambe hor mabbe gatta jogala kaalise o tay pari mulakien se tayiti dala wadi du franci nototo bangal garintinde abidja do odo kabaru hokka president leedi franci emmanuel macron holliti ka do ania kolitaka yoddo kawral leede hirnanga afrique de e wi mako so anani ko ciko ciko laga halata e gayidi wadi tere kadi stefanon wadani franci nyingoji kewde e hakilam ciko ciko laga feli franci nawtara dum bangal margal yo dum woni ko men cialata e leewi mako e micitinde on ila e watu sefanan ana wonduna e nyingoji kewde le leedi afrique kewde
kanon odo kabar o yata fi tiagal kuteji mbiyerna e wi dunke en yoga beedo kuliti wiide mbiyerna lamdi kewdi kebanaka jawabu buri fufu no ngedu jawdi yaltnado to france to recette jogol hakunde eco e euro e kanye no kalisi o do kalisi o mu inte kedana ko isa ndjay jangino wo jande dodure halni ousmane dikko do fosta kanko ousmane hore mako
il y a quelques problèmes
ti dala yoga ji ana e jawdi marali le trésor le france di wartitaake yo le banque ji goddi nabirte di franci haybata jogal mudun dedebel mudun du hono kaalise o warta e euro en keddote bilade euro na o salam faande ka wala ko anda tata be mudun ko yida ka yo hono kaalise o ngonyirte franci heddoto du e ngonyude eco o hajanu mu heddoto e wonde halado kaalise o du hani ngonyede leedi afrique ngotri labine yo diti dalaji fu ngoni ikebanaka jogal kollitowo yo inde tan waydata kanon margal heddoto de wonde
continue donc à exister
ñaloma fadde yambere noel gonde e mudum lumongo bamako kay mbien heewa fi ciodobe tawene mbien butikaji di fuf na kewi kulentereji hono sapin eko nande mudum noel to morobe dun nonaka non ka non kambe njayobe kuliti wiide client be nambaawi warde sato fuf kedana ko hebani en Mariam Kamba Keita e dofu tan Ousmane Diko
Le fenoga noel non luma bamako wana janjungo pijir ko sukabe hono puppe ngaji moboy fawarde e sapen ngaji kanyu e kudde ngardinoje ngoni kubude bitigaji fawarde e seralaymu sodo be non wana no ngorri e wi julabe yogabe kedden na
le clair bi souvent
sodo ana bubi batte wayde kalisi kanon non men jogorto rani burno hikka hikka e pijir ko sukabe ciotami yimbe garata law yudinoge ne yade noge e joy garata yorobu ji kamin ciotami kanon yimbe garali rawani ane hanno seeda seeda kanon joni o marsata mide nodda sodo be garan le nokku mordude du yo onta kamia morobe ana donti moreteebe e wi mabbe nan hikka fota ko rawani non sabe wana ko yambi kerdembe
mo palati sabe
ngada si mordi fu ron burno hikka yambude miden keba seeda seeda kanon fota ko rawani ko minen yo morgo woni golle amen ile puddode lewndu wala fu momin jihi den gikkani hebude client en kanon be tinnobe gara fa ngarda yeso gora mesi ana muddi kanon moddi buri wada kuyande lumo go yo dow no wattu o wori handen ni e wi sodobe yogade e quality togu kaaki didu wana ko yaafi
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sengare kabaruji amen der region ngaji de mbiyan to koroton jomuto goto yabbi bombore irande hakunde europe pen e kanye kiseka le commune jungani mbiyan nyande aljumare yabbi nande holitama wide e o hiddike mbiyan don o hiddike don e don fodde den nyande alkam sarande jon en kabordde be anditaka chamoy do wuro bi le do wuro bi le mbiyan kerol leede burkina tiagal piande kewde hakune mabbe gubal haybongal wuro ngo woni ko be dugi yonki fuf heddaki hen dun timinta kabaru jamme hen ko be kafa hande yewtere na tiagal joni